Na bela futa pa Kivai pai Joka imune Pasoni kina kabili Deli uvende
Pai panashen
Nina menya mtu soneze muselo 2 weeks ya lila kelo Nifika bondi ni blouse Kwa nopeza ishu ya tizo na kekelo Oke kekelo anapanga sini Akumbila levo ya wakini Semu askufu na kumautomu Batuli na mkengo wakatini Inshot mwana uzikula No majiki nga ule fofula Gati wao na usinga wako siwa gula Malonde yako tantula That's why pazed we can't go far Na baby baushilu Ufuno tati fiti nyama Batu iwa latindi we mpilu Akekelo chenka lani Funa wako Kuone ni wangani Iwe diza silevo yako vutana na nandi Olo zamani Vuto ni makamba justice Na lakwa paper plastic Chalo maicha sila nkana Adele la Man City Unalufanya ni makukonda guy Ita epe sinagwile ai Kekelo ngati ni keke Speta beke anga na gula pie Dizo simzako Na boyamba chema sankako Funa clown ni woli shonga Chinja ne trust na tete wako Vote ndineka nice guy But it plain ndineka junkie Iwe wapondo ndize tinapeleka kanjinga palanki Ima kuya muntaka vundula dizo mangat ni atete wanga Zinzi bavea na ngeza se witness wanga ni thaga Weze kutupadanshi dizo wamenya for shize ni viulula Nekati kudye odabwe 2 seconds ino kutulula Zininga kumbwe na levo yako peta na kumbila kalemba paneba Kangale tena kala sisi zaka wama futi ni kapeba Ine nilipe ulemu, nikusiache ukamba kemu Nikapita wasala wasontangani wajize kujerusalemu Elo sinu madabwa na badi, nkona wakangi wanishita ando Nafapo ine no uka, nuboka jila manukula sando Sivaita ni kapeti, simati mwana walasi I think kekelo salieka, afunika delivalansi Pali pushili na popa tempo, haone koche wa shima pepo Wambo zimvela poche wa pondo, ndawa waziwa kupema masepo Wambo zimvela kusheta, nishu unadia hivisi chilemba Buto umveka waki, bila kuna ni kumese kochemba Ati mwana nga adele la mkulu, mpase ni mwana mzake Uli ine futsa kwa na soni gani za kufyai za make Yeah, hapa ni bwela, ni bwela bwela Same thing I see Hypersonic in a family Viper Nation L.O.T. the beat maker see Nikalila Shinitaga Big D Wagacha
Download it from ilovezmusic.com
What's all I want to see?